I hope mko entertained enough. Huku ni pastu. Pastu.
Nasikia wanasema spooky is fading, but hakuna chenye ni forever. So every 1 minute of fame, I paint more pictures than Gordon Parks. The haunting motif after his suicide attempts, niko hapa trying to link his parks. Jani mekoya Jacob, the battle na demons, na angels, na broken wings. Back like objects, na more from hallucination. Nimekuwa kwa sky next to God despite the odds. So F is a buzz, mnandika na flowery ideas. Story moja, join the feed.
Soul.
Two bars now ready na kuja to bath. Kwa rob your own culture. So niko down the river na tafuta hizi source. Creeping the come up. My prose is not for the audience. Ambia trouble yate kuni stop. Nikio read from my soul, ni sense of urgency. The Shakespearean lyricist narrative is back. F what your favorite rapper writes. Diary never sold, so how much do a shilling cost? Pani replay, nimepita hapa just to deliver a message.
Juki flow ni mapande, 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 ya jela. Juki flow ni mapande, mapande, mapande kwa masela. Juki flow ni mapande, 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 ya jela. Juki flow ni mapande, mapande, mapande kwa masela.
Kusikika mnipime ninacho
hapa.
Mine msiwe ni just a good rapper. Mnachana bavo viko mnasema mnavyo. Tukiwa fuma ni watupu.
Mnatuletea mnazo.
Ndoto za kupaa bila mbawa. Kupaa kichawi. Promo kubwa ngoma bofu mambo yawi. Mefanya kala moto kaimba walai si wawezi.
Peace to Teddy Tinga.
Sasa kaya wakuwezi tuko chimbo na kigoto. Sima sauti mnaye. Atulia change tupo vile sijui do yetu tungaye.
Jaja anajua kipaji so misenguo.
Kipaji ufungu. Lakini so mlango huo ambao hujawasikia. Sasa hao ndo kali wangu.
Achana na unawasikia.
Mana hao ndo tamu wangu. Tukitoka mtapenda bora tuendele kuwepo.
Isia za ukweli mnega flani so wetu.
Tuki flow ni mapande, mapande, mapande ya jela. Tuki flow ni mapande, mapande, mapande kwa masela. Tuki flow ni mapande, mapande, mapande ya jela. Tuki flow ni
maji dipembeni nyanya rukia inadi paka tukacheka machizi tulia minia pale pale utengwani
tukosa hewani
supaisha na majani kuna kito keze kani cha msingi ne uzima au kama nash tunazima kupenda penda soda soda tu kama donde dunafanya tunakwama
kigoto bonde
sanai isisonge mnajuliza mbona vipi maskina fili siki ya mta nipenda kwa kipi
Mapande, ya jela, tukiflow ni mapande.